Yes. KR Finiture ino. SA.
Amajida abakuze bathanda kulwa abakuzeke. Amajida abakuze bathanda kulwa abakuze. Amajida abakuze bathanda kulwa abakuze. Amajida amakuze bathanda kulwa amakuze. Amajida abakuze bathanda kulwa amakuze. Amajida abakuze bathanda kulwa amakuze. Yes, amajida abakuze. Amajida abakuze. Go, celo ngena ulabo ba. Asifuna ukulamula. Hlele namajida kune ebangane bab. It's a friends, a big friends. Sihambe sithevele saphuza itshwala namasayida. Manje khona manje angiwazi lutho ukuthi ayi bayazondana ngoba bayathandana. Because bayalo bahlala bala everyday. Ayishikathene ngabantwana ekhalanye nilamula. Eshi ngicela ukubabona ubalamula ntwana. Ayisi manje ngikhathene ngabantwana. Ayibone eshi nkosi ya. Ngicela ubalamula eshi bitya. Eshi ukuza sisi namajida eshi nyabachana ese. The big friends. Because ngikhathele ngabe ngihlalanye nilamula ntwana. Suka. Namajida abakuze bathanda kulwa abakuzeke. Namajida abakuze bathanda kulwa abakuze. Namajida abakuze bathanda kulwa abakuze. Namajida amakuze bathanda kulwa amakuze. Namajida abakuze bathanda kulwa amakuze. Namajida abakuze bathanda kulwa amakuze. Yes, namajida abakuze. Namajida
why fighting?
When I am here,
why fighting?
Let's see, I am here.
Are you amazing? Are you crazy? Why fighting?
Let's see, I am here.
Come on, this guy.
When
I am here, why fighting?
Let's see, I am here.